아닌데.
Black Market Records.
Chocolate, my sugar kwa kikombe usijali waiter, leta leta waiter ushereke na kuweza full day na for you wasinide leta mchezo niko radhi nlale ndani mnifunge see you spit in my head with your pretty fine face niko ndani sipatoki mpaka utanitwa mwenyewe.
Wale uringa uka cartoon mbona wale wapamba ndo wana IQ mbona una spit kwa spoon before scoop bunduki na risasi tatu mbona sauna ni nyima na teni shakwatu ugali ketoshi kwa sufuria singwafu bafu ndo tumbilu kufa shingo kafu ikiwa tamu na ikodha tena unaiyo unaipachika mapema kitererere na zamana ndenga naipiga na 7-6 nema
sana mema. My love for you biggest my heart for you. If you leave me, I will cry. Lialies. For you, I sing, 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 I sing, yes. My love for you, big, bigger, biggest.